Fanya utapenda na kwanga riumi sio pretender. Be your striker and defender. Can I be your panado? Omoto we guluma nitakubeba. Kiss your neck make you feel better. Open the gates of your center.
And you should know
your money is the end of my life. And I don't wanna survive. Hey, when I hit your city, yo, unagunga best to napatana. Woman, I see love in your eyes when I'm holding you tight. Hey, na see your city, yo, baby, you're the best to nafanana. Pole, pole, panda kitanda, panda kitanda. 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 Pole, pole, panda kitanda, panda kitanda.
Kuna pesa na siameweza, situtatesa. Mebeba na pale kwa kitanda ni sinema. Na hema, nasema napenda nikiteleza. Ako na dendo na jomini kotenda. Chiki, nipe ruhusa ya kukugusa. Napendo kimanuva, tingisha dhuza. Mapenzi imevuva, ye ni medusa. Mina dengu kuchunguza, junta kuchunga. Mr. T, mindo bodybender. Mi hukam nikiwa mavela. Minapendo kiwa na dela. Open the gates of your center.
Pole, pole, panda kitanda, panda kitanda. 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 Pole, pole, panda kitanda, panda kitanda.
Musa, my man Kitaka, Kenya Uganda link up.
Don't open the door, baby. Kucha, kucha,
panda kitanda, panda kitanda.